بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكا مدحونا جمهورية الصومال المدن أحمد محمود سلايم وحفيز كيسا قابلي مواطنين تالكن تاغن او اقروب كي سيدوين وغاك شقيي كهول قلي كمير دليي حوشي دوان شف الكونسل اي سميين aqoonsiga Soomaaliland ku saabsanayd runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka warramay marxaladda ay soo mareen sida mar walba talaabooyinka ay qaadayeen ay u dhiirigelinayeen xukuumadda iyo horumarka halkan ay ka wada u saacidayeen iyagana amba u taageerayeen in wax badan ay qabtaan waayo marka guduhu wax badan ka socdaan wax badan ka qabsoomaan ayaa talaabooyinka dibadii cidda la kulbasaba ay ku fududaanaysaa inad wax dhacsiiso maana sawirka guduhu wuxuu rasmiyan u yahay mid hawl kasto lagu jiro fudaynaya aad iyo aad uga warramayna hawshaas marxaladii kala duwaneed ay soo martay heerkii ay la soo gaadhay sida xilkasnimada leh sida wadaniyadda leh ee muwaadiniinta halkan taagan ay hawshaas uga shaqeeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaayim aad buu mahadnaqay muwaadiniintan reer Sheffield ee guushaasi ka soo waytay Sheffield hawsheeda saldhig u ahaa inay fahamsiiyaan inay uga warramaan runtii ay keentay in dhowr isdeetan xildhibaan oo kowsalka Sheffield ay go'aamiyeen Soomaaliland in la aqoonsado calaamad weyn iyo bilow aqoonsiga Soomaaliland bay u noqon doontaa insha Allah madaxweynuhu aad buu bogaadiyey hawshaasi uu ku dhiirigeliyey muwaadiniinimada ay qabteen jaalid kasto Soomaaliland oo dibadda iyo gudaha cad walba wax looga baahan yahay hawl baynu ku jiraa halgamaynu ku jiraa halgankeena seenaynu ku mar dhalinay ayaynu doonana maalinba talaabaynu qaadanaa talaabadaynu shalay qaadnay iyo tamaantaynu qaadnay waxaan doonanaa in tabari ay ka sii badato waa muwaadiniinta reer Soomaaliland oo meel ay joogan waa xil saaran waa mas'uuliyad saaran madaxweynuhu aad buu ugu mahadnaqay muwaadiniinta reer Sheffield isxilqaamay iyadoon cid dirin damiirkoodu diray wadaniyadoodu dirtay dadnimadoodu ay dirtay runtii wax lagu farxanay loo soo hooyay halka inay ka sii wadaan ayaa matana madaxweynuhu ku booriyay waxaan haatan ku soo dhaweynayaa Ismaaciil Ducaale oo isaguna ku hadli doona afka gruubkan muwaadiniinta sida weyn u shaqeeyay Sheffield Councilna aad uga shaqeeyay Ismaaciil ku soo dhow
adan wasan tahay adan salaamaya saxaafadda sharafta leh halkan taagan waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo xubnaha qaar ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaanada golayaashaba oo aad iyo aad magala qayb galay shirki maanta runtii qadiyadda tan Soomaaliland dee waa qadiyad laga wada dhiirigsan yahay inaynu doonayno inaynu helo ictiraaf buuxa waxaana Ilaahay ka baryaynaa inuu ka dhigo taa waqti dhow oo aynu taasoo noqon doonta hawl aynu ku caanamaalo oo aynu cid kasto Soomaalilandina ay ugu dabaaldegto hadalkayseen dabaaldegyadii waddanka laga sameeyey meel walba gudaha iyo dibadda meel xataa aan Soomaaliland degin in laga sameeyey taasina waxay muujinaysaa ina waxqabadkeena iyo horumarka aynu ku tiigsanayno inaynu gaadhno oo ay ka mid dhalisay waxyaalihii aynu qabsanay dowlad ahaan iyo shacab ahaan ee ah in aynu tusnay Soomaaliland inay tahay waddan buuxiyay shuruudihii looga baahnaa oo dhan taas ayaa noo suurtagelisay in golaha baarlamaanka iyo golihii deegaanka iyo golihii xubnihii golaha baarlamaanka ee ka tirsanaa magaalada Yidiba ay nagu taageeraan hawsha aan qabanay isla markaana baarlamaankii go'aan leeyahay golihii deegaanka ee magaalada Yidiba ay hawsha ku dhawaaqaan waa bilow hawshaasi waxay noqonaysaa hawl insha Allah socon doonta magaal kastana ay sidaas ayaanu ka uga rajaynaynaa iyo waddan kasta iyo meel kasta oo Soomaaliland degan tahay iyo meel aan deganeynba hawshaan aad baan idinka mahadcelinaynaa wuxuu aad baan ugu mahadsantihiin fursadaan siisay qaaliga inaan idinku halka idinku la hadlo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
aad iyo aad baad mahadsantihiin saa
Yes. Now the question is, are you resting on your laurels that you have succeeded in having a Sheffield Council recognized on Monday, or are you going to extend your efforts to other councils in the
Yes.
UK and in the way that you know?
Thank you for the question. And I would like to speak on behalf of the team here from Sheffield. I think we've achieved quite a lot. And over the years, probably over the last 4 years, we have voluntarily given our time, our skills, our experience, and the professionalism that we were able to achieve what we wanted to achieve. Having reached this goal, I think we have a bigger goal, which is we want to share our experience and depth and knowledge with other cities within the UK, United Kingdom, and we have the MPs, the Member of the Parliaments, the Member of European Parliaments, the local councillors who are willing to take this journey with us. And we've just handed a letter of recognition from the Sheffield Legal Department. There's 10 motions in that letter. One of the motions in that letter, which has been signed by Sheffield City Council leader, it clearly states, if I quote the letter, the word, it clearly says, Sheffield will recognize Somaliland. From then on, it will continue the pursuit to from the national government of the United Kingdom, seek recognition and internationally work with other governments to recognize. So even, not just this team, even the Sheffield City Council within that motion has clearly stated that they want to go with that mission. So that is the vision. So we're not going to rest here. We're going to continue as far as we can achieve. And thank you for the question.